Serif.
Kila siku ni starehe, kwetu ni sherehe, hatujali mwezi na tarehe. Kila siku ni starehe, kwetu ni sherehe, hatujali mwezi na tarehe. Pigia simu rafiki, mwambie kumeshika, tunaharibika na mwambie kimenuka. Pigia simu rafiki, mwambie kumeshika, tunaharibika na mwambie kimenuka.
Nimezidi wana kiu ni kumbali na baby, anadai ya kufaa atakuja weekendi, na venye nimejaa na tamani kuspendi. Haya sawa wanga sibe mbelezi, na jana na ye na saka vodo, na shika kamzinga na fieka solo. Shiro wanadai ni kamcheki somehow, kabla nitoke nisha blackout. Maroundi zikam niko na sight, silizi ya tabei go count and a swipe. Shiro wamekam na njeri na Wendy, wait otafue nimejaa kishenzi. Kwandai na magroupies, nyuma backseat, karawa kizusha na chota something. Back to the house, tumalize party. Okay ladies, it's time to
kila siku ni starehe, kwetu ni sherehe, hatujali mwezi na tarehe. Kila siku ni starehe, kwetu ni sherehe, hatujali mwezi na tarehe. Pigia simu rafiki, mwambie kumeshika, tunaharibika na mwambie kimenuka. Pigia simu rafiki, mwambie kumeshika, tunaharibika na mwambie kimenuka.
Life in my chains, you will change no more. Squeeze ni kuishi tu maisha ya kio. Beef nazo nazi flash kwa VO. Mitaa hunioni labda kwa kio. Ozi jina kubwa ya rap walai. Kagasi andai baby rise so high. Watch out for this, nipeguma ye. Kadema mejibeba tunasumbwana na ye. Akijingiza boxi ni kukunjana na ye. Kuruka na ye, next ni mama ye. Braza kuponda na isifu ni dada ye. Kupoza kidonda ishi kwa stare. Skinny na mystery na flow na do pia. Na watip mado kwa kidai modo pia. I'm here to stay, sija pitia. Si mwengine ni yule yule ushaiwa.
Kila siku ni starehe, kwetu ni sherehe, hatujali mwezi na tarehe. Kila siku ni starehe, kwetu ni sherehe, hatujali mwezi na tarehe. Pigia simu rafiki, mwambie kumeshika, tunaharibika na mwambie kimenuka. Pigia simu rafiki, mwambie kumeshika, tunaharibika na mwambie kimenuka.
Pigia simu rafiki, imisi ya tapei, go count and swipe, and swipe. Pigia simu rafiki,
life in my chance, you will change the mode, the mode.
Tunaharibika na mwambie kimenuka.